sanibonani nonke bangani mama bahle emakhaya sibingelele nothisha ogogo kanye nomkhulu bethu phela abahle besinakekelayo ngaso sonke isikhathi mina ngingusane Ntuli uanti abantwana impela sekuyise isikhathi sokuba sisondeleni sithamele enye indaba namhlanje esiyethulelwa inalibali indaba yethu namhlanje ikhuluma ngoAmina kanye nopopo wakhe ngakho sondelani nonke bangani bami ngoba nali ibali Bangani bami, lalina, lidliva kakhulu kunaqala, ngisho noAmina naye, wayesekhathele, futhi nomzwangedwa. Kwakungekho noyedwa bangani bakhe, abeze uzodlala naye. Kanti wonke umuntu endlini wayematasatasa. Ngempela, akumnandi kuba wena nje, ngomncane kunabo bonke ekhaya. Ngakho Amina, wanaba embhedeni wakhe, wayesephakamisa ikhanda lakhe. Wabesefaka phela izimpiko zakhe, waqala manje washona ngapha nangapha edansa ongambona wena mngani wami wabuye futhi wabuyela empedeni wakhe wase sekhathele futhi enesizungu bandla wabesethulula amathoyizi akhe ekade egcwele ebhokisini amaningi awo ayechathekile ebheke phansi amanye ebheke phezulu wabeka phezu kombhede ueli udasi unogwaja kanye negundane Babezoba nephathi yetiye uma nje washeshe wathola ithiphothi. Wafinyelela ebhokisini lamathoyizi wahlangana nopopo wakhe uWhatsitz igama lakhe owayekade engenabo ubuso.
Awu bandla.
UWhatsitz wayengenayo ngisho imlenze ubuso noma-ke nje izandla kungenani konke nje kwakungekho. Wamthatha wambeka lapha yana ku-Eli noDasi maqondane negundane. Wabese thola ithiphothi wabese phuza itiye. U-Eli, uDasi, unogwaja kanye negundane baliphuze labo kodwa uWhatsitz yena ha ka-Amina akazange aliphuze itiye.
Kodwa belizoliphuza kanjani ngaphandle komlomo?
Ngakho Amina wathatha ibhasikidi wokuthunga wabeseyothungatha ugogo wakhe lapho engakhona. Hawu mzekulu, yini lena? Ngubuza ugogo.
UWhatsitz unobaba wami.
Kusho uAmina.
UWhatsitz udinga umlomo.
Hawu kulungile mzukulu. Hayi kulungile mzukulu wami. Kodwa ke kuzomela isisheshise awungimatasatasa kabi kanti kuna nomsebenzi omningi kabi okumele ngiwenze msukulu ugogo kaAmina wamlekelela abandla ekuthungeni umlomo kaWhatsitz wabamuhle dadu umlomo wakhe hey wawungabona lapho ekade sewumoyizelisa khona
ikhala
Ngubuza uAmina, kodwa vele nokokwakhe wekade engalalele. Ngakho uAmina wahamba wayobheka usisi wakhe ophakathi nendawo, uFozia.
Yini lena?
Ngubuza uFozia.
UWhatsitz?
Kuphendula uAmina.
UWhatsitz udinga ekhala.
Kulungile.
Kuphendula uFozia.
Kuzomele sisheshise. Fanele nami ngimatasatasa nje namhlanje. Nginomsebenzi omningi kabi.
Awu nebala wamlekelela uFozia ekuthungeni ikhala.
Amehlo wona.
Ngubuza uAmina. Kodwa bangani bami uFozia wekade engalalele naye. Awu ngakho kuAmina wahamba wayobheka usisi wakhe omdala uSharon. Endleleni eya kuye ubaba wakhe wambona.
Yini ke manje leyo?
Ngubuza ubaba wakhe.
UWhatsitz?
Kuphendula uAmina.
UWhatsitz udinga amehlo.
Hayi ke, kulungile khona enginawo.
Kuphendula ubaba wakhe.
Kodwa kuzomela sisheshise. Ngisasele lo msebenzi omningi kabi.
UAmina kanye nobaba wakhe bawathunga amehlo kaWhatsitz bawathungela ha abamahle mngani wami.
Umsila wona?
Kubuza uAmina.
Hayi ke, cha ke ndidakaze. Ngiyangikwazi ukukusiza ngalokho.
Kusho babu wakhe. Ngakho Amina wayekufuna phela usisi wakhe uShiren.
Oh, nkosi yami.
Kuzikhalela uShiren.
Ukuthole phi lokho?
Amina wabesemxoxela lonke udaba.
Wow.
Kusho uShiren.
Bengilungiselela ukunika wona ngoba ngasuke ngawulahla ngaphambi kokuba uphele.
UAmina wanikeza uShiren.
Oh, nkosi yami.
Kusho uShiren.
Wazi wamuhle. Unalo igama lakhe?
Yebo, igama lakhe uWhatsitz.
Kuphendula uAmina.
kodwa uHadzithi udinga umsila.
Ha, uAmina noSharon benza umsila okatutshikizela. Bathi kuma sebeqede konke, ha, baziphi isikhathi bambukusisa uHadzithi. Naye futhi, ey, wabamoyizelela ngowe kade senawo phela umlomo.
Kunganjani uma angase abe nezinwele eziphuphuzelayo?
Kubuza uSharon.
Kanye namadlebe acijile futhi.
Kodwa manje usuzohamba lana ngoba ngimatasatasa futhi ngisanomsebenzi omningi okumele ngiwenze.
UAmina wathatha uHadzithi wabuyela naye emuva ekameleni lakhe. Lapho afike wameka khona kahle phezu kombhede phakathi kuka-Eli noDasi nenogwaja kanye neGundane wabesenza itiye elimnandi. UAmina waphuza inkomishi yodwa kanjalo noEli, uDasi, unogwaja kanye neGundane. Kodwa uHadzithi wayengevenqaniwe bangani bami. Ngakho yena waphuza izinkomishi ezintathu zetiye bangani bami. Awubaleka yini no-anti. Kunye, kubili, kuthathu. Ehene, izinkomishi ezintathu zetiye. Ngoba impela wayeselinde isikhathi eside. Luphela lanaka uhlelo abantwana inalibali. Sidlulisa ukubonga kakhulu kothisha nakogogo kanye nomkhulu ngokuvulela nje abangani bami umsakazo ukuze balele uhlelo lwabo lwezinganekwane. Siyakhuthaza nakubazali ukuba bangayeki phela ukufundela abantwana izincwadi abazithandayo. Kanti ningaqhubeka nokuzithola ezinye izindatshana ngokungena nje kwiwebhusayithi yethu ethi nalibali.mobi ngomakhalekhukhwini wakho ukuze uzihlomulele ezinye izindatshana eziningi ngolimi lwakho wena kanye nomndeni wakho. Noma thola iphepheni alibali njalo ngolwesithathu ephepheni lakho iThe Times. Ni sale kahle.